akushaye ndukukale futhi emfuleni ayeke ungibona.
Well, I'm telling you.